SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
galab wanaagsan dhammaantiin ba meel kasto aad joogtaan waa galab khamiis ah bisha april 19 sanadka 2024 halka aad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacad SBS magacayguna waa Xasan Jaamac wararka maantana waxa ugu waaweyn ra'iisul wasaare Anthony Albanese oo sheegay in dawladdu ay qaadayso tallaabooyin lagu aqoonsanayo dal xor ah oo ay leeyihiin falastiiniyiintu Mucaaradka federaalkana waxa ay sheegeen in maalgelinta lagu sameynayo in alaabada ama qalabka lagu sameeyo dalkan Australia aysan dhimayn ama ay yareynayn maciishada cirka isku shareereysa ee dalka. Ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa sheegay inay dawladda ka go'an tahay inay markaasi aqoonsato dawlad ama dal falastiiniyiintu leeyihiin taasoo ah buu yiri dariiq lagu hubinayo nabadgelyo ka dhacda bariga dhexe hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa waxa daba socday qudbad ay jeedisay wasiirada arrimaha dibadda ee dalka Australia Penny Wong maalintii talaadada ahayd kaasoo ay ku sheegtay in aqoonsiga Falastiin uu noqonayo dariiqa kaliya ee lagu soo afjaro rabshada iyo dagaalada ka dhaca gobolka. Hogaamiyaha mucaaradka dalkan Australia Peter Dutton ayaa ku adkaystay qudbad uu hore u jeediyay oo uu ku eedeeyay dawladda inay awood siinayso ama fursado siinayso yuhuud nacaybka dalka ka jira isaga oo la barbardhigay dibadbaxyada lagu taageerayo Falastiiniinta xasuuqi ka dhacay Port Arthur ee gobolka Tasmania. Mr. Dutton ayaa hadalkan jeediyay shalay oo arbaca ahayd waxana uu ka jeediyay Opera House-ka Sydney halkaas oo dibadbaxyo hore la sheegay in lagu dhawaaqay halku dhagyo yuhuud nacayba oo ay ku dhawaaqayeen kooxaha oo dibadbaxaya taageerayana falastiiniyiinta bishii October 9-keedii sanadka la soo dhaafay. Isbahaysiga mucaaradka ayaa sheegay qorshaha lagu doonayo in kor loo qaado qalabka Australia gudaheeda lagu sameeyo shaqana lagu abuurayo aysan ahayn dariiq lagu xaliyo maciishada cirka isku shareereysa ee dalkan Australia. Ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa khudbad uu ka jeedin doono Queensland maanta oo Khamiisa waxa uu halkaasii ku soo bandhigi doonaa hindise dawladda ay soo bandhigayso oo looga hadlayo mustaqbalka warshadeynta dalkan Australia. Ra'iisul wasaaraha dalkan Australia ayaa sheegay in fariimaha ka soo baxaya madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ee ku saabsan dacwadeynta ama eedeynta Julian Assange in dacwadahaasi markaasi la tuurayo ay yihiin kuwo dhiirigelin leh. Mr. Biden mar la weydiiyay inuu ka jawaabo codsiga Australia oo uu ku jiray motion baarlamaanka la mariyay oo ahaa in Mareykanku uu soo afjaro raadinta uu ku doonayo ninkii aasaasay WikiLeaks in Mareykanka loo gacan geliyo. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in arrintaasi ay ka fakarayaan ama ka fiirsanayaan. Booliska gobolka Victoria ayaa ku dhawaaqay inay mar kale baarayaan inay helaan meydkii haweeney la sheegay in la dilay oo reer Ballarat ahayd Samantha Murphy. Haweeneydan oo 51 jir ahayd ayaa markii u dambeysay la arkay muddo hadda 2 bilood laga joogo markaas oo ay ka tagtay gurigeeda oo ku yaala bariga Ballarat si ay markaasi usoo orodo orodka jimicsiga bishii Febraayo 4-teedii. Maantana magaalada Melbourne roobab ayaa la filayaa 18 degrees, Sydneyna inta badan waa cadaad iyo 23 degrees, halka Australian dollarna waxaa lagu sarifayaa 66 senti oo lacagta Mareykanka ah.